Te tauko o te mwne a tātou. Wai hoki te roanga ki o te noho ngātahi, e whakawhānui ake ngā kōrero, e whakatakotohi ake ngā pūtake, e roto i tātou tau hikoi i kawai ake. Hei rā, wai hono ake konei ngā kōrero tēnei o, i noa tēnā koutou, tēnā koutou, ki ono mai ngā tātou tātou.
Anei mātou, nāuri e tūnei, ko Ngāti Whātua te iwi, ko Ngāti Torehina te hapū. Maunanui ki tū tamoe, nā maunga, ripiro te moana. Piro te moana nui, kaihu te awere re ana, ko mahu ki te waka, te waka, taita te marae te tūranga wai wai.
Hi, kia ora, ko Vicky Takuingua, ko Ngāti Whātua Te Iwi, ko Ngāti Torehina Te Hapū, maunganui ki te tomoi ngā maunga, ripiro te moana nui, kahi te awe rere ana, ko mahuhu ki te rangi te waka, ko taita te marae, he turanga waiwai, kia mahara koutou te whare tupuna, ngā uri o netana patua o e tūtātou. Where we are right now, we are in Māmaranui, about 10 minutes from Dargaville, and this is our marae from our tupuna Netana Patua. First and foremost, we as a marae and a iwi, we support the cause because we feel that it would be better if all iwis would come together and support as one, as Taitokiro. So we thought with our support and the rest of our iwis surrounding us, we would have a stronger foundation to uphold our future. Tātou mā, tiaki, o papa tuanuku, me tangaroa. Oh, yeah. Kia kaha tātou.